Zabbuli ey'ekinaana mu omukaaga. Otege okutu kwo, ayi Mukama, onziremu, kubanga nze ndi mwavu, sirina bintu. Okuume emmeeme yange, kubanga nze ntya Katonda. Ayi gwe Katonda wange, olokole omuddu wo akwesiga. Onsaasire, ayi Mukama, kubanga nkukoowoola gwe okuzibya obudde. Osanyuse emmeeme y'omuddu wo, kubanga nnyimusa emmeeme yange eri ggwe, ayi Mukama. Kubanga ggwe, Mukama, oli mulungi, oyanguwa okusonyiwa, era ojjula ekisa eri abo bonna abakukoowoola. Otege okutu, ayi Mukama, eri okusaba kwange, owulire eddoboozi ery'okwegayirira kwange. Ku lunaku olw'okunakuwala kwange ndi kukoowoola, kubanga oli nziramu. Tewali afaanana nga ggwe mu bakatonda, ayi Mukama, so tewali bikolwa ebiringa ebibyo. Amawanga gonna ge wakola galijja, galisinza mu maaso go, ayi Mukama, era galigulumiza erinnya lyo. Kubanga ggwe mukulu era okola eby'ekitalo, ggwe Katonda wekka. Onjigirizenga ekkubo lyo, ayi Mukama, n'atambuliranga mu mazima go. Ogattewamu omutima gwange, gutya erinnya lyo. Naakutenderezanga, ayi Mukama Katonda wange, n'omutima gwange gwonna, era naagulumizanga erinnya lyo emirembe gyonna. Kubanga okusaasira kwo kungi gye ndi, era wawunye emmeeme yange mu bunnya obuli wansi ennyo. Ayi Katonda, abamalala bangolokokeddeko, n'ekibiina eky'abatemu banoonyezza emmeeme yange, so tebakutadde ggwe mu maaso gaabwe. Naye ggwe, ayi Mukama, oli Katonda ajjula okusaasira, ow'ekisa, alwawo okusunguwala, alina okusaasira n'amazima amangi. Onkyukire, onsaasire, owe omuddu w'amaanyi go, olokole omwana w'omuzaana wo. Ondaga akabonero olw'obulungi, abankyaye bakalabe bakwatibwe ensonyi, kubanga ggwe, ayi Mukama, onnyambye era onsanyusizza.